Yo, you're ready when you're ready, yo.
Big pizza, free.
Yo, big man, big man.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals, yeah. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Umesikia news, cinema romantic rivals. Ikibidi tunabuy views, manzei must go viral. Ni for real, naoneza prove. Nazo nini ma plastic maimbo. One woman misinanga crew, kwa skirt ni misunda automatic rifle. I be taking my time with this one. You been talking and I been listening. You been shopping and I been flexing. You been plotting on me, man, wiswa. Please I'm a stress na mambichwa. Kuzoza ni musti mandikwa. Usibonge unezalishwa, skade checking ahangarisha.
Same clothes but different moves, same hoes in different crews. I can't smile and be free, do man I throw a gang sign when I see my goons. I just call a buffoon, the hope say that I pulled up too soon. Wanajua tukikuja ni matutu, tunaingiza zogo hata ngori ya ikuhusu. Yo, as long as I get my door, I really don't care if you get along. Hashtag easy, no pressure mob, hashtag free the oppression. Yo, I didn't forgive him, it's just that me, I forget a lot. Fuck C-City, you fuck with me, you might get shot, boom.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Sleeping pill, sipping slimming tea. Ukiguza slim ni tati. Deep is the street, mini koma mristi. Nguneo slip, she's dressed on fleek. I'm looking like I'm simping. I'm looking like a sinking ship. Lili-li-liri, I'm looking slick. Mom, alipata chini ya pilo ki pistol. Nasiko Detroit Pistons.
Ulijuaje kudini ya Ivo.
On other people's daughters. Doshman Wuzu. New Harry Potter. Mnabonga, alo, hapo.
Madiva, madiva, ya ugopi kupiga. Kasi bima, yonda chitashika. Manso na lika, niko mamzinga. Plus na ririma, sioni nkifika. Bega kwa bega, ndo tume drop kwa finye ya kindenga. Ikilio kutahepa, tunai draw kutigitha mamblaina. Eh, ni sisi, scavenging kwa maesto zenu. Manzejo na ikibidi, kasna form, tanpata kwenu. Yo, hai kuliko yu epitawa, squeezy na itoga Mr. Mawada. Miura bigi paka na power, blanda da kashara na mwaga.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Another Gbedu from NigerPickup.com.